Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe.
Oh, oh, oh. Yesu pamoja nami, kimbilio msaada maishani mwangu. Yesu ni wewe.
Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe.
Maisha japokuwa magumu, shida zikinisonga, meahidi Yesu, huniachi kamwe.
Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe.
Na kung'ang'ania Yesu wangu, na kushikilia wewe tu Bwana, na kuangalia Jehova Shama. Huniachi mokozi wangu, na kutazama tu Yesu mwema. Mwamba wangu, msaada wangu, sikuachi kamwe Yesu.
Yakobo naye alikung'ang'ania, mwanamke Mkana naye kung'ang'ania. Hukuacha baba, hukuacha kamwe. Yakobo naye alikung'ang'ania, mwanamke Mkana naye kung'ang'ania. Hukuacha baba, hukuacha kamwe. Nami sikuachi Yesu, sikuachi, sikuachi baba, sikuachi, 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 sikuachi wewe. Sikuachi baba, sikuachi, sikuachi Yesu, sikuachi, 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 sikuachi wewe.
Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe.
Kwa nyumba yangu ninakung'ang'ania, kwa maisha yangu ninakung'ang'ania, nakung'ang'ania Yesu, huniachi wewe. Kwa taifa langu ninakung'ang'ania, kwa kanisa lako ninakung'ang'ania, nakung'ang'ania Yesu, sikuachi wewe. Kweli sikuachi Yesu, sikuachi, sikuachi baba, sikuachi, 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 sikuachi wewe. Sikuachi Yesu, sikuachi, sikuachi baba, sikuachi, 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 sikuachi wewe.
Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe. Huniachi Yesu, huniachi baba. Uko nami Yesu, huniachi wewe.
Huniachi yawe,
uko nami Yesu,
uko nami Bwana.
Huniachi wewe,
huniachi Yesu,
uko nami Yesu,
uko nami Bwana.
Huniachi wewe,
huniachi Yesu,
uko nami Yesu,
huniachi Bwana.
Huniachi wewe,
familia yangu,
uko nami Yesu,
taifa langu baba.
Huniachi wewe,
huniachi Yesu,
uko nami Yesu.